washize abantu bahaga imana bagahirishize imbere yayo nyamara uyu munsi abantu baratoze cyane imana ntabwo bakiyuba muri iyi si hunga udafashe utiyonje garuka ibyo imana ntabwo bijya bihagwa bihora biryoshye Imana yavuze nibishya bizasohora Hunga udafashe utiyonje garuka Ibyo Imana ntabwo bijya bihagwa bihora biryoshye Kandi ibyo Imana yavuze nibishya bizasohora Shabukara, babanya imana kumugaragaro Bashotora imana muremyi Bakifuza gukora mwijisho ryayo Bendera z'imana bakora ibidakwiye gukorwa Iby'inyamaswa zitakora birakorwa Hunga, udafashe utiyonje garuka Iby'imana ntabwo bijya bihagwa bihora biryoshye Imana yavuze nibishya bizasohora Hunga udafashe utiyonje garuka Ibyo Imana ntabwo bijya bihagwa bihora biryoshye Kandi ibyo Imana yavuze nibishya bizasohora Shame is a soul.